Netflix. Zambian Pause Discount. KBW.
Ela was a vente. Aki na popo. Baska sante muka. Chimudiapa.
Flex.
Landana venda. Ukoyo.
Pressing
the mix. Ituro kusuli bitet. Papa D. Lekako. Zinbius mulu wafuni challenger. Kula tofika kuba kube mbuna. Nakupuza na kwa nakuria mbona. Na fuaka fuaka na Chinese. Chua chua na upenyo mchailizi. Biki biki tishala nitapoteka. Tafo kuchipanga wana kateka. Chilo lesha. Tolo mafie. Wala fimi na shani. Iweke upie vya. Muna kufie. Lo lesha fie. Tolo mafie. Iweke upie vya.
Alo.
Talu kaku.
Hey.
Iwe ndete le kaku.
Hey.
Netwa shivelesh.
Hey.
Iwe kia biyafya. Pake mshen chupanda kwena cha umechino. Umufumi na mibo meleta cha umechino. Telo tenpi ya basi kamano. Mule salaba kutele le mo basi kamano. Mo. Nisangu shobe. Uvelenga monge sentence. Sela uipangisho mula nduka e sentence. Sete jalilo lupundu ndia nacho. Abo fina ripula mufunde ya wanacho. Deli ashita dunia ukwena. Achikurire Tetsu unke ni achikuro Deo achikurire Ama tuko chanifusha ba Tefiri ya kuwa pa Ketisho choba vimila limbebari ya kuwa pa Kula tofika kuwa kuwe mbuna Nakubuza na kwa nakuria mbona Ya fuaka fuaka na Chinese Chua chua na upenyo mchainizi Biki biki tishala nitapoteka Tafo kuchipanga wana kateka Chino lesha Tolo mafie Wala vimila shani Iweke upiezia Mona kufie, lo le chefie, tolo mafie, iwe keo piyazia
Alo,
talu kaku, iwe ndete le kaku, netwa shivelesh
Iwe keo piyazia
Mona, fialonko nkele ine, nefibiongo no kutalala winte kemfine Nala kutampa kosha filwe kuno kububwa no kutelele fion konke fine Njenda na baka boxele bani Beta mwaiche mamwala fola biten bani Mwafushoku watia watia ba no money Muzala futu kula lwa nizala fiakale Ino type ni da type ta kwa kabe Tiranga na pori da nishita kwa kabe fimbo poke ame once in a lifetime ta kwa kabe
Kula tofika kuwa kuwe mbuna Nakubuza na kwa nakuria mbona Ya fuaka fuaka na Chinese Chua chua na upenyo mchainizi Biki biki tishala nitapoteka Tafo kuchipanga wana kateka Chino lesha Tolo mafie Wala fimi na shani Iweke upie vya Muna kufie Lo lesha fie Tolo mafie Iweke upie vya
Alo. Talu kaku.
Hey.
Iwe ndete le kaku.
Hey.
Netwa shivelesh.
Hey. Iwe keo piyazia.
Findu konkele kuno fiado. Ivya konga na mumanwe fiano. Pantala ine mpantepo. Yano tema taipi ya dalile pepo. Kongo kutala lene chapu afe. Uwa nkonga mumano nishini muafe. Ela wistai gas. Kutala la pa kutala la. Pako kutala la na uwo satala la. Iwo vionze kuikatako.
Kelo behavior.
Tega lelo tuwa kumana po.
Kelo behavior.
Fimano fiankeche.
Kelo behavior.
Kopanko pekele keche.
Kulo tofika kuwa kuwe mbuna
hey!
Nagubuza na kwa nakuria mbona
hey!
Le fuaka fuaka na Chinese Chua chua na upenyo mchaizi Biki biki tishala nitapoteka Tafo kuchipanga wana kateka Chino lesha Tolo mafie Wala fimi na shani Iweke upie vya Muna kufie Lo lesha fie Tolo mafie Iweke upie vya
Alo. Talu kaku.
Hey.
Iwe ndete le kaku.
Hey.
Netwa shivelesh.
Hey. Iwe keo piyazia.
Gen kalo secha Lish gen parusaka Macho mining
Boss, blues of man, take your mining
Downloaded from ZambianPause.com